Hey guys, welcome to another episode of the Kick of KE.
Yes, sir.
With me, host Tapa Evian Kiwashon Bomba. Mm-hmm. Bomba the Bola. And Tel Timbaya.
It's that Blail guy, man. LFC. You already know.
Chinongoje wa Katari. Kama watu wa Manchester. Saruni. Pogba biggest fan. Kama ni mgonjo.
Kunta. Ten Hag boy, yeah.
Yes, sir.
Hey, it's been a minute, guys.
Man,
it's been a minute.
Manze, thanks for the love. Thanks for watching our episodes, manze.
Lazima tutungawa pia some thirst.
Tule jamaa kinyasa leo amevaa.
Tule jamaa kinyasa. Leo amevaa nini?
Lakini, nafurahia kuwaona pia kwa muda mrefu sijaona.
Manze.
Inter had one job, man.
Save football, eh?
Inter had one job, to save the football world as we know it. To save football heritage.
You
fumbled the bag, man. Come on.
This thing was written in the air. Pep and Shinda treble. It was a fact. Like, vitu zote zimekuwa zikihappeni mwaka kwa football zimekuwa too based on love ama emotions. Zikuwa football. Messi kushinda World Cup.
Si ni goto wako?
Ni goto wangu, like, but France ni timu yangu, unaona.
That's a good take, and this has been the year of rewriting history.
Written in the stars.
So, West Ham winning a trophy. Unaona vitu zingine hatuonangi kawaida. Newcastle amaweza top 3, top 4, sijui.
Arsenal is our first topic.
So should we say Pep Guardiola is goated right now as the best coach in England, of which Yonika kusema it's a taboo in England kusema hivyo, kusema he's the best coach other than Nofagi. Should we say Pep is the best coach right now na hiyo treble ameshinda?
Based on what he has done, he's the best. He has done it in a very short time. Even though Mendes has said it. Accomplished it to major in a short time. Lazima kuwa msengori ati siwezi kuwa tu mtu hivi hivi.
The 35 titles in 14 years. It's no joke.
It's crazy. Crazy.
46 years in Man United.
Yeah. Mm.
But for Fagi, we don't have 115 charges, eh?
Yeah, Chene kusema your story.
Yeah.
It's a fact. Atuna.
I mean, I'm sorry, like, Pep, like, Nukwele amefanya his thing, Nukwele to take anything from him, but, like, you have to account for that. You just have to account for that. See rumors anymore, no, no.
But in your money, Man City, like, with that money, as in with these charges, I drop it to, like, come a president, wa anakoja kuachiwa for finals, anajua, hapa kuna kitu premier watanifanyia. I'm a cookbooks.
Was this legal? Not at all.
Was it legal? It was not. But was it worth it? It was worth it.
But the question here is he the only one doing it?
Cooking.
He has already cooked.
Let me ask you a question. Ingekuwa ni Chelsea with the same 115 charges.
Yeah, exactly. Oh.
Without a title, hata kama ningekuwa the same case na City, United fans wangekuwa delusional live venye wako about City winning your treble, na hizo 115 charges, ingekuwa the same case na a team maybe which is not a rival team direct to United, ingekuwa mnachachisha story hivyo, your design.
Sindio, situngechachisha. Kama ungebeba treble, tungechachisha.
Kama ungekuwa na 6 in 7 Premier Leagues, ungebeba treble, na hizo trophy zote. Muna deserve your accolades. So, atuwapei atujutu. Ni neighbors wetu hapo tunawapenda or anything. But they deserve it. Like.
But you guys mko tu na ile opinion nini, man?
Treble.
Ile opinion treble yu enyo 19.
Tujia kata tuko nayo. Lakini tunasema. Hatuna hizo 115 breaches. FFP sijui nini. Najua, but these cases itakuwa thrown away. Just like, hiyo itadent Man City, itadent Premier League, everywhere. Sai, hawezi fanya shit.
Saudi
is na football. Itatolewa tu hizo vitu.
Plus, but mecheki hiyo story ya Man City inafanya ownership ya Man U na litangori juu. Premier League clubs wanta kuinvestigate pesa za Sheikh Jassim. Wanasema like, uwezi invest pesa mingi tu hivyo kwa club, ati uclear debt, ulipie club yote mara moja, na uanze kuinvest in Alitangori.
But these cases zina arise juu. He's not, I don't think, ingekuwa ni an Englishman and invest the same way na venye Sheikh Jassim ana invest, angekuwa
na shida. Ah, so anakuwa na shida na Qatar. The yeah, same way watu wako wanataka World Cup iende Qatar. Exactly, just like yeah, zile reasons zenye tuwezi state hapa, lakini wako wanataka ziende
so Qatar. It's more of a corruption thing. I see corruption. Yes. It's more. Yeah, this is...
Ndio nasema hatuwezi taja hizo vitu.
Hatuwezi sema nini. Acha tuzitaje for now.
Sasa anaonaje? Haaland atashinda Ballon d'Or.
He's broken all the records.
Yeah, inafaa.
One of the most touches in the box. He has 9 assists, 54 goals in total. I'm a break Ruud van Nistelrooy's record. I mean, come on, he's coming for the greats in only his first season.
22 years.
There's a so-called saying, can he do it on a cold night at Stoke? He came and proved he can do it. Mm-hmm. They questioned if Messi can do it. Now Haaland is coming and doing it. And if winning the treble, including the Champions League, doesn't warrant him winning a Ballon d'Or, I don't know what will, bro. Just give him the accolade already.
Do we say UEFA has more than a World Cup compared to Lionel Messi?
Not really.
But what he's won, what I will say is what he's won, you know, the treble he's won has definitely more weight.
The Premier
season,
League.
The season he has had.
Plus the season he has had. He's had a really better season than Messi.
Yeah, by far. Plus penalty to Argentina. Penalty to Argentina.
But like, Messi, Messi winning for his country in a long time. Na Haaland winning for Man City for the first time. Gani iko na
sasa tuangalie na long time hapa. Hatuangalie na long time.
But even though ours watakuwa na vote hapo kwa hizo match, watakuwa delusional kama sisi.
Haaland won the Champions League in a long time.
Very long time.
For me hiyo
it's long first time.
First time.
For me Messi, iko na more weight because it's Lionel Messi. The like great winning a World Cup. No wonder wase wana judge show story ya Messi
has to win the Ballon d'Or.
Yeah, at Messi finally gonna win World Cup. So he has to win the Ballon d'Or. It could not make sense. But honestly Haaland deserves his accolades.
Sana mazo. Ai, Premier League, FA, UEFA, Amazon.
He's only 22.
Eh, top scorer.
So what a beat to record ya Messi.
Chaka na mabao mingi kwa liko Chelsea.
Avenya.
That's a fact.
Lakini
it's a fact.
So what does this mean for the Premier League in the seasons to come?
Nini?
I don't think
Man City dominance, the dynasty.
Mm-hmm. Oh, they will dominate, but I don't think Haaland does that again in any other season.
Why?
From all the times nime watch Pep, man, he has been on form. Like, from the way he stands on the touchline to the way he does his things, this season amekuwa too mad. Like, amekuwa on another vibe. Like, serial winner vibe you get.
Mm-hmm.
In the previous years, sijaiona hiyo. Si ati hajakuwa kiwin, but there's akona hiyo fire in him ya kuwin.
This season.
I think Pep anafanyanga hivyo akipata ule player, star player mmoja mwenye na kama venye alikuwa na Messi, venye alikuwa na Lewandowski, venye sasa hizo kuna Haaland, mwenye ana bring out the best in him.
So why would he not do it again?
I don't think any team ya Man City media will change, of course. Mtu kama Bernardo anaweza enda, mtu kama Gundo kwanza amewashinda hizo trophies hapo the last few days. Hawange do it bila Gundo. Gundo atatoka. Contract imeisha as we speak. So
you're saying because
they lose some very people. Gundo alikuwa first signing wa Pep. The people wenye mebuild now your system.
No wonder last episode nikiuliza mnadhani Man City without a Pep ama City without a Haaland ama the striker the star players that Guardiola has signed, do you think bado wataendelea? So it's a matter of Pep. Is it a matter of Pep Guardiola or is it a matter of players?
Ni Pep bana.
It's a matter of
Pep.
Si tunaongelea Man City dominance in the coming seasons.
Ni Pep.
Wanaweza endelea ku dominate Premier League, yes. Mm-hmm. Champions League maybe ish kidogo, just Premier like aje dominate Champions League for long. So I'm dominate for ni this year tu peke yake ndo.
So wako na blueprint sahi.
So labda waanze sahizi, lakini
they are greater club than Arsenal.
It's scary, like it's scary.
Mimi naona hakuna manager mwingine anaweza tengeneza Stones akuwe venye yako kama si Pep. Unaona? So bila Pep kwa hiyo team, as much as they are very good players, kupeleka KDB mali ingine atashine, kupeleka Haaland mali ingine atashine. But kuna players in that team like Ake, players like Stones, awako bila Pep, they are not that great. Sorry to say, but they are very good players.
This is the most animated I've seen Pep in his career. At Barcelona, mimi nilikuwa namjua as just a philosopher, a calm figure hapo kwa touchline, kwa
suti hapo,
suti. But sai ile chance ya Lautaro yenye
Martinez ba
alikuwa down on his knees. Jumsa anajua, so like hiyo ni a whole passion ame bring to his stuff yenye like bro ni manager anajua kuna stuff ame cook hapo yenye like a whole thing man. Yo,
but mimi naona na mnaona like Ederson amekuwa a very good player Champions League. Like,
na
bila Ederson Man City hawangefika hapo. So unaona the attribute, unaona vinyo sana ya attribute to Haaland. Mimi na attribute to Ederson. Ame make knockout stages, ame make very very great.
Onana played that role better.
Bana.
Ederson kwanza hizo bana. Onana had a clean sheet before that game in all Champions League. So he's Onana, he was playing like a center back. He's a good
Onana was playing, bro.
He's a Ten Hag boy.
Onana is a massive. And for that story, we should chuck the guy in that. He has costed us too many trophies at this point. He's a very good. I mean, tusaidia sana.
So nalikuwa nataka, I wanted us to look at nini at this squad. Ile we want to compare ile squad ya 1999 ya United yenye ili win the treble, and I want to compare it to when you ameshinda treble sai, who ni City sai.
To compare, zile like
to compare
we want to look at the squad.
City's team is much stronger.
I think United manzi.
Me, I can, kuna mtu anaweza match Gary Neville kwa timu ya City? Gary Neville on 1999,
a lot of players
Walker at the same category na Neville.
Yeah,
Neville was
just because he played at a different era doesn't mean
he was a good
player. Yeah, exactly. But respect your icons,
but Walker, exactly.
Like,
Gary Neville, usipatie respect icons.
Nasema Neville ni mkali. Wezi, mimi na hiyo team ya City isipokuwa mtu kama Scholes. Isipokuwa mtu kama
Beckham.
Beckham, like hao wengine wametu, Rodri ni mkali kuliko mtu yote alikuwa kwa hiyo team.
Uongo, Rodri hajatoa Roy Keane bana. Rodri ametoa Roy Keane?
Bado. Like bado, just unajua pia unaspoanga ile longevity bana.
Rodri hajatoa.
Rodri si yako, ayuko like on his like last days of his career, so really hiyo ndio kitu inakuwa tricky na kucompare wase na legend.
Plus hatujawaona wote.
But
so maybe tuangalie as a team instead of individually jiona wote tomorrow.
Kwa sababu hiyo ni za YouTube.
Juu kama hapa table ilikuwa na Ashley Cole, York, Giggs, Beckham, Roy Keane, Scholes, Stam, Johnson, Gary Neville, Awin, Schmeichel. Na every time Roy Keane anaongeanga, ukimwambia ataje center back, atataja Gary Neville, atataja Vidic ama Ferdinand. Na mimi ando naweza taja. Yeye anasemanga Stam. Tunaanza
na alikuwa.
Vidic hakuwa hiyo. Hakuwa hapa anasema like akiambiwa name all time as like hani mingi Vidic na Ferdinand. Now ndo watu wako kwa nini? Naitwa je kwa Hall of Fame. Sasa like unaona huyu amecheza nao anajua, it's kind of tricky.
I guess kwa Vidic na Ferdinand they have done it for a really long time together.
Yeah, that's really good.
As a pairing, like pamoja wamekuwa pamoja na 10-15 years mnacheza pamoja, like mtapewa tu hiyo chance ya kuwa Hall of Fame. Na mmeshinda trophies, wamebeba Premier League mara tatu twice. So
what I'll say about you compare, I think it's easier to do it with that Man United team kuliko team ya Man City.
Because angaliani.
Team ya Man U, Beckham, Giggs, Scholes, York, Cole,
unasahau yote.
Lawrence, acheni tuifanye hivi. 1998-99 season Manchester United, ile squad ile in treble ilikuwa na Cole, York, walikuwa wanacheza 4-4-2. walikuwa na call York, Ryan Giggs, Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham, Ivan Stam, Johnson, Gary Neville na Schmeichel. Na tukiangalia icons, if I'd compare kwa right back Gary Neville to
Walker.
Kyle Walker, Neville I'd say nimeona move his highlights because your story when he's ako into punditry and everything. Last man you know him second he'll come acheza. But vile nimeona I think for me Kyle Walker is better on the right back position.
Going forward, unaweza chukua Kyle Walker. Speed.
Me.
You don't think Gary Neville anaweza stopisha mtu kama Mbappe na okay pia kulikuwa na kina Henry hizo siku. Hii ndio shida hii kitu.
Because the Henry jana ametoa ilikuwa jana majuzi ametoa statement anasema if he was given a one on one na Walker he definitely beat Kyle Walker on a 1v1 in his prime, that is, which I don't think.
Me, I think Henry has a bag of trickery, so
but there are very 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 few attackers who can beat Walker
on the okay on the center back position to corner Johnson and Stam. Center backs for City we had
Diaz and
Akanji.
I think about Diaz no anaweza ingia.
Diaz.
Left back Ivan.
Aje na this due games zake mingi.
I didn't see more.
Like I don't think Aki anaweza toa huyo.
But because Aki is not a natural left back. He's not a natural.
Yes. So hapo tunaweza aka question mark kama tujue ama
Mimi naona tu tupe mtu tumeona jo.
Mimi kitu naweza sema hapo ni like for the first time in football history, sasa ndio the most difficult time to score a goal. As in VAR, VAR imekama like it's the most difficult.
More intelligence offside traps ni noma. Hizo high lines nini.
High line wasa wamekuja tu waka revolutionize football as we know it. As opposed to hizo times za 1999, man. So, kukam na kushinda treble with that kind of team.
It's crazy.
Ni more impressive than this.
Because he just us. For real, he just us. But same ilikuwa easy. But it's like, he just us, man. Out on his under 10 games without a coach.
But yeah, like,
ilikuwa stars track.
Pepa kona more wins than Ferguson in those two seasons. Pepa kona, Ferguson kwa 27 wins. Kwa kila kitu. Pepa kona, I think, 34 ama 35 wins kwa his season.
But kuna double pivot. Ya Roy Keane na Paul Scholes. Hapo katikati.
That's crazy.
Ah.
Hiyo ni crazy.
Hao ni mabazo.
Hiyo ni crazy.
Hao ni mabazo.
Mtana, ah, ay.
Lakini, a 33-year-old Rodri, mvenya tuja mwona, lakini, uneza tuwa.
Ay, sudanya, uneza tuwa Rikini.
Uneza
tuwa Rikini. Let's give Rodri's flowers. Ukezauliza, ukeonanga, hawa watu wakitengenza all time zao, hiyo mid eko sangi Rikini, on a daily. Iko ni a national fan, Tottenham. This the legends are when I'm a pundit, I will kosangi Roy King daily.
For a reason.
But you finally, City only adapt, only are going to adapt back three kwa games, ndio? Because, no, no, upper Stones, if you was Stones, I'll go in here, then Akanji, Diaz, and Ake, I'll go in a kujo, on a form, you're three, then you're midfield in a kwa four, so in a form.
Man City had luck on their side for the first time in
Manzi le first half.
In those two finals, Man City had luck.
Like,
they were the favorite.
Two finals.
Yeah.
Which
the
one?
FA Cup final and the Champions League.
Nah, I don't know about the FA Cup.
Man City, if Man United played at their best that game, Man City were playing an awful game. They were not up there. They were walifunga mabao zenye De Gea aliwaachia.
So that's Man City. Yeah, you know Man City. Man City can play a bad game na bado wanawapiga.
That's my point. Like,
the champions.
Like, if you played
it's all about winning.
If you play a
you don't game. Play finals, you win finals, man. You're exactly. Not here to play finals. Yeah. You win finals.
It's our first season.
We need like 7 new players, man.
Story ya Manio tutaingia hata tusianzane na mambo.
Ai. Finally mtu hadi hizi 5 hapa.
Mtu anafunga pena.
Unashinda umetufanyia hivi whole season.
So kuna history ya the Saudi League invasion kwa Premier League.
You're ruining football.
No way.
Ah, yes, you're ruining football.
It's ruining football, bro.
You are 30 something years old.
You're not ruining, Sean. Uko 30 33 years mzee anakuja anakuambia wewe mzee nataka unifanye job miaka mbili na kupa mita so utakataa kwenda?
Yo, this thing is not about
bro, umeshinda kila kitu uko na Ballon d'Or, umeshinda kila kitu champe uko na tano.
It's not about the older guys kwa football because kuna bidi ilikuwa inafanywa lini hadi Dybala amekata, ilikuwa an offer on Dybala, alikwenda apati video crazy man.
Amekataa. Ya nini? Anadhani
atashinda kitu na wase hawako about the money. Kuna wase wale ingia tu football about the money kutoka kwa block. Unaona? So
Oscar being one
man,
of them.
Oscar. Yeah. Yeah, Oscar ndio pioneer man.
Hey. Oscar bro, influencer Roro, mzee Roro ameingia huko.
Yeah.
But alisema. If they continue to do what they are doing in the next 5 years. Watakuwa top 5 league.
Wanataka Zaha, nimeona mahali wanatoka.
Zaha alikuwa
amepatiwa. Wanataka pia Madison.
Uh-huh.
Unaona?
Uh-huh.
Wameanza kutapin na players wako 30 years, wameacha kwenda 35, wamerudi kwa 30. So in a few seasons to come tutakuwa tunaona.
I respect the MLS more.
Than nini?
Than Saudi because it's not like money oriented.
Me, I think our say wamefika place. They are so rich, they are looking for just things to invest in.
I don't know.
It's not a matter of investment.
Ni kama China, Si China did the same, but ili backfire.
But I think for Saudi it's a matter of why we are tuko na ido yote. Mbona pia England tuko na dog shinda ase. Why would they have better leagues than us?
Kuna better stadiums.
Better stadiums than us and we have this cash.
Do they actually have better stadiums?
They do. See, you saw the World Cup.
England,
they don't have better stadiums
than Saudi.
England cannot be compared with,
you know, if when nikisema better stadiums I don't mean in terms of infrastructure and everything.
Manisha fans.
Zile atasi fans, ile atmosphere, ile history iko hapo kwa hizo kitu kama White Hart Lane, Wembley Stadium, Old Trafford. Unaona, so for them is one of it on a day. It's like to cast the rate or shit.
You can't buy it.
But you can't buy it.
Why I'm thinking of an investment, Joe? Yo, Saudi League, hizo top 4 teams na on our Newcastle, na tseme on our PSG, ni same circle of
friends. Yeah.
So like, wame mekile a bet tu, kami wame mekile a bet ya champe, nasema PSG wata champe or something.
Hapana, sindo na kwambi, it's a matter, achana na hizo story na gambo, it's a matter of pride vile ina come. Na hiyo kwa na football is now ours.
But ukitaka kugrow league yako kuna unafanya nini?
That's splash though.
Yeah, si ndo unafanya. Wananua Ronaldo uende. Me I won't lie, nimejaribu kuona Al Nassr matches. I've tried to watch. Because I want to watch Ronaldo. Just like on a point nilifika, I'm like, hey man, Manu is winning or Manu is losing, but I was like, hey, I'm missing something bana. Just like, but hey, bado was like, this man is 30 minutes. Shaboeka. Hivo, sasa was like, wanataka was like, iku was like, unangalia two teams, unaweza name like 15 players, hivo. Hivo na wanataka. Kwa hivyo, unataka kubuild that, unataka, asijui academy, asijui.
Kinaulunga sika
kwenye mta. Big boy Benza, mpewa, 200 million. Wow.
Hadi kante alienda.
Kwa sama contract yake mahali, in 3 years ni kama 628.
Million euros.
Can't you see no na kwa na simu yake iko na broken screen?
Yeah.
Sasa alienda juu ya nini sasa?
Na naendesha mimi
ni kwa shanga.
Alienda aya kale kago.
Mimi ni kupa ni expert bro.
Anaweza buy lamb truck.
Lakini can't sidhani ni pesa. Mimi guess career imeisha. Aizi ka siku mbili kama ako fit bro, amesha.
By the way, when you watch what happened to Kante?
Golo Kante, I don't really think ako kwa system ya Poch. If system yenye nakam, no wonder he was in a, unajua kuna zile vitu maybe coach akikama unasikia hizo speculations kwa club, unajotua huko kwa system bro. Mason sio matter of Poch kumkata. Nile story ya Atletico kwanza walianza walisema watam retain, watam release
Mason Mount.
Yes, Tongile Mount.
Mason Mount no Atletico.
Oh, sema Jao Felix. Oh. Oh, Mason Mount kwa, yeah, exactly.
Too many players hadi ujua watu wenyu.
Nikama vile Mason Mount sasa Man United anamtaka. But niko na issue na United fans though. Ase, the first time walikuwa na trash talk.
Mount. Sababu point. Wacha kusema hawa say. Point.
United fans.
Saruni.
Oh, Saruni.
Have I ever said good words about
him? Ulikuwa chill. Ulikuwa nasema.
Mimi nimekuwa na Saruni hivi tukiwatch game.
Sijai sema Mount. Okay, sitasema kitu nasemanga kuhusu Mount, but sija change opinion yangu about Mount juu kuna speculations za kuja. Mimi hata sijaogelea hiyo transfer.
But hata si wewe pekee yako, most of the United fans walikuwa na issue. Akiwa Chelsea vile Mason Mount had a flop, the same way Marcus Rashford did a few weeks ago, last season.
Last season. Akasema tumuuze.
Mlikuwa so delusional about Mason Mount. So even yeye kuna speculation yake kuja United.
Okay.
All of a sudden Mason Mount is a good player. Eriksen ataka bench. Unaona vile mko?
Wacha kusema mko. Si kila mtu.
Manchester.
Si kila mtu.
Unajua kwanza Manchester. Hii transfer window. Kitu inatu lead. Ni hiyo final ya Man City. Hiyo ya FA. Hapo manzea tu kuona players wetu kabisa. Eriksen hakuwa game. Bruno hakuwa game. Rashford hakuwa game. Nobody played in that game except defenders.
But Bruno does never turn up. Never turn
up. Akuna good record by the way.
In big games.
Bruno
akuna stats.
Akuna stats. Underrated. But it's like.
So ndo nasema like. Casemiro mimi siku. Personally mimi siku mwana vizuri kwa hiyo game. So naona tunahitaji watu wanakuja kwa finali, wanacheza finali, unaona, like venye kina Stones ulikuwa unasema aliku impress kwa final, unaona kitu kama hiyo. Uwezi sema kuna mtu Manchester aliku impress kwa hiyo final.
Nani? Manchester
like, United.
Mimi kuna mzee Shane impress man.
Unaona?
Yeah. Hater. Mimi nasema napenda Reece James.
Watu kama Mount. Mount ile nakumbuka champagne yale to assist pale, unaona, at least akona good records in big games. Ame ile semi finals
so unamtaka kama umtaki
Mati ametoa assist champagne,
so unataka bado unataka
unatoa point na itoa point
mtaki
mtaki mtaki so akikam Eriksen a game
eh
Eriksen should game a starter before nini Mason Mount.
Mount akona better, akona more, akona nguvu kuliko Eriksen.
Mimi kenye naogopa ni as like kenye naogopa ni as like
akona more running.
What do you mean by that?
He has more running. Anganeza run the midfield like perfect. Eriksen haizi fanya hivyo bro.
Mimi kenye naogopa na Mason Mount ni ikuwe ni a Dele Alli moment. Nakumbuka vile tumeishi kuwa na hopes na Dele Alli. Tunadhani maybe ni coach. Maybe acha Tony Mourinho akikuja anaweza inject something juu. Mourinho is Mourinho. But as like when Mourinho came hadi anamwambia how this old na wewe uko you won't make it, come out and learn of this. So it's like ikonekana as like huyu jamaa ameenda chini, si hadi contract yake imeterminate wakiwa Besiktas. As like it's that bad. Kama ni hivyo na Mason Mount is like sasa ni gamble, lakini kama ni the Mason Mount I remember, Miss Day bash Mason Mount, I've never, he's a player. I've never bashed Mason Mount. Like pale England kuna kuanga na more options pale England kumliko
nani.
Anyways,
yeah. Okay, nani?
Unakumbuka zile masiku, unakumbuka zile masiku Grealish akiwa Aston Villa?
Foden.
But the Grealish akiwa Aston Villa
Foden as a number 10.
Unajua nyinyi mna based on mna compare Mason Mount na hii season yenye amekuwa.
Tunasema hizo siku, zile siku Southgate alikuwa na
alikuwa mtu wa South.
Southgate anabeba Mount anaacha Grealish. Anabeba Mount anaacha sijui nani.
But the thing ilikuwa like kila mahali ako Chelsea bado anapata hiyo spot tena South.
Sija kata anapata hiyo spot.
All of the two managers are wrong. But you are right.
No. Kwa club hii ni choice yako, as like kwa club uko na Maguire ama Varane. But as like uombe Varane asiumie usichezeshe Maguire hivyo. But as like ukiwa England I kid you not, England can dominate the World Cup for like sijui how many years. Your team has like
England ni mbaya.
Southgate is the issue.
Mi hata si Southgate. Nikupanga tu.
Ni Southgate.
Siendo
anapanga.
Miaka zote bro, yani mtakuniambia imekushinda kupanga, yani umekuwa na players umegrow na wao.
Ajui. Rashford anafunga free kick next game anaeko bench.
Rashford tu kuweka Foden number 10 uweke, yani
chill, we want Mason Mount to United. So, when you as United fans, wanataka Mason Mount.
As long as it's not early, early moment.
I wouldn't mind. I'd rather have 80 million. I'd take it to Caicedo than go and invest in Mount right now.
Oh, kama Mount ni expensive hapana.
Mount is
kama si 50. Mimi nataka 50 bana.
Less than 50.
Yeah, less than 50. English boy. English tax man.
Mimi naona haizi kwa less than 60.
Another transfer that may go through ni transfer nani?
Alexis McAllister
kwa 35 million euros.
Ulisema ni overrated.
Out of all the midfielders Liverpool are scouts. McAllister tu ndo hata flop.
Ndio hata flop.
Hata flop.
Who else has?
Kwani
kina Thuram, kina Kone.
Gravenbach.
Gravenbach bro.
Gravenbach atatoka.
Is one hell of a player.
Atatoka.
But we
mean we have options.
Then you are juice yard.
Last episode tulisema issue Liverpool ilikuwa always on the midfield and Jurgen Klopp has been working on that.
And we've seen
Alexis
it we've seen it towards the end of the season, man. Next season itakuwa like crazy. Jusa, this season vile imeisha tumeona tumepewa a glimpse of vile next season itakuwa. Hakuna hakuna more losses za Ufala. Hakuna any more ma sloppy plays, ma
missing penalties,
missing penalties, not tracking back. You I mean, Konate is dealing with those wingers on the right side, man. I'm loving it. So,
One more question. Don't you think Bardo ile issue ya Trent right back? I mean, don't you think you guys need to add defender mwingine so that Trent akuena role hapo katikati akue free?
I have mixed feelings because, you know, Klopp said, why make the best right back in the world
a play midfielder?
So, like, already I'm gonna I'm accomplished so much on that right side. I'm a break records on that right side. And it's better if you keep him on that a hybrid role. Do you keep cement your status yake as the best right back to ever play the game? That's what I want for him. But on the flip side, you can put him on midfield and he can still be one of the best midfielders in the world. I have faith in him. He has that Kevin De Bruyne whips, all that
Bellingham
all that. He has the technique. He can go past. He's starting to go past players. As we saw na hiyo match ya Arsenal and stuff. So he's an ever evolving he's an ever evolving player, and that's what I like about him. So as in ukiona vile alikuja like mara kwanza hakuwa na hizo skills zote, but the fact that I'm evolve into that kind of player inanionyesha bado akiwa in that midfield role ata evolve into one of the most efficient midfielders in football.
Graph yake imekuwa inajo.
Yeah, exactly.
Only like,
and he's still young.
With the mali tunaenda next season, of course we're going to have a better season with the type of players, with the type of resources owners of clubs are investing in their wingers. Oni atakuwa very easily exposed next season. Jo, ukicompare team Man City watakuwa na mature Grealish. Then Manchester United watakuwa na Rashford. Chelsea watakuwa na whoever. Uweze
jua.
Kwanza hiyo. Basically, pia Trent ana mature, bro.
Like, as in, but to expose Trent, si ngumu. Like, kwenda mbele, he's the best. But to expose him huko nyuma, si ngumu.
So the thing is, he hybrid role, I watakuwa wana go against Trent. You in possession ako like
in midfield.
Wakirudi Konate ndio anakaa midfield. So our wingers wanakuwa like wanakuwa baited into, you know, streaming into that right hand side. Unakutana na brick wall, unaona? And that's even though wamekuwa kifanya like towards the end of the season. Our sewa is Peter Konate for shit. Umse ni mbigi. So Trent ana like ana roam around that center back CDM center back area
and drop into that kind of area.
Akana kazi like hapo nani asha mitigate the threat. So like ana hiyo kazi,
but unajua
hata kina Mitoma hata
mpita Konate pia anapatanga injuries sometimes.
Konate is
sasa ndo msema anataka
scouting Pavard. So you're scouting
Pavard.
Pavard lakini
si Pavard as a center back.
No,
right back.
Yeah.
Lakini ajazeka Pavard mishi kumuona bana.
But Klopp, I don't think Miyagi amekuwa na mind age.
But najua nyinyi hamna options. So how is like mmeenda kutafuta key players big. Mnatafuta players wenye hawako expensive. Wazi niambia mliendea McAllister juu na
niggas just splash the money inside Bellingham.
Caicedo ndio the key.
But for me that was a smart for 35 million for McAllister.
It wasn't.
That's so, a win. So McAllister is overrated.
He is.
That 5 million for McAllister, that's a win.
last before World Cup
Noanda ali turn up, unaona? Like, Noanda ali turn up for the World Cup. We saw his potential, unaona?
Ai,
Noanda was 35 million na hiyo performance aliweka kwa World Cup. For me that
that's compare
but McAllister amekuwa kidu his thing man. Ukiangalia fitter this season ikianza na ule coaches wao
Graham Potter
no
Valencia
na Potter Aziz Valencia na Potter actually McAllister was doing his thing man and before World Cup
so like McAllister 35 million mimi naona ni wafi yake, it's not a bargain, it's not nothing. It's just that because he played World Cup the other day that we remember those. But he's a good player. I'm gonna 10 goals, I'm gonna 2 assists. Na
auzi pena.
Advanced. This season amekuwa advanced role. Pena zitakuwa za sala attack field hivi.
Hadi auzi aje ni za sala.
This season amekuwa na advanced role kwa Brighton. Lalana amekuwa kiumia. So Liverpool new role anacheza na Gakpo. Mimi naona
anacheza wapi kwanza? McAllister anacheza wapi?
Number 10.
Na system za Klopp zina kuanga number 10.
So mnahitaji midfielder mwingine basi.
Si Bobby, alafu na Bobby was more of a false 9, so
but false 9 si 10.
Lakini Bobby alikuwa anafanya kama 10.
Bobby alikuwa anafanya kama 10. Bobby akapo akiwa
Bobby lakini a flair player.
So another controversial thing imekuwa ina loom ni history ya Harry Kane and the number of goals amebang this season na the performance ya Spurs yenyewe amekuwa na 30 goals for Tottenham. Erling Haaland 36 goals for Manchester City.
Unsung hero.
The thing is, Harry Kane ni mkali kuliko Haaland. Hakuna debate. Like, you can never... Ni ati Haaland akuwa ina bet. If Harry Kane was in a Newcastle, angekuwa na Bouchouani. Like, for real.
If Harry Kane was in Man City.
Adi, yes, alikuwa enda Man City.
Yeah. Angekuwa na 45 fucking...
Na 34 assists to add on that. Unwana? He's a top player. Like,
bana.
Saruni, don't you think unasema hivyo because Harry Kane amekuwa na more experience, more game time. Unasema hivyo based on that. Haaland is only 22 years old. Man.
For someone,
so we are saying, unasema he's a better score. Player just because you've seen Harry Kane all along. Na hiyo consistency.
For someone to
but
score.
If Haaland has the same consistency, don't you think atakuwa a better player than Harry Kane?
For someone to score over 200 goals in a mediocre team, like Tottenham, ushinde Wayne Rooney, ushinde all these people who we value as goats. I mean, you're already a goat. You're already a legend.
Salah did it on the wing.
So, like, he's... Haaland...
did it from the wing.
Haaland misi yoni atakuwa na yo. Atakuwa na longevity, yes. Maybe the next 5 seasons, 6 seasons. But old age yake ku click. Sidhani itakuwa such a sweet old age. Unaona, sasa... Harry Kane akona very sweet old age, like he's becoming better and better. Na akona worst team, worst coach.
Yeah.
Afunga the free kicks.
I've never seen Haaland banging in free kicks.
Haaland is
doing stepovers and getting past players.
Is it a team player? As like vile tunasemanga Ronaldo anaweza beba team.
Messi
is beba team hivyo sasa. So I think Haaland ni Haalandio, Ronaldo. Haaland or Messi, then...
He's the finishing piece in that puzzle.
Last episode, tulikuwa...
Just to add on to that, Kane came from the trenches, man. Alikuwa na kunga bench. He was never...
Man, Leicester.
Leicester. Even at Tottenham. Even at Tottenham, akuwa na cheza. Ni vile Tottenham walikuwa Europa. He started playing Europa League games. Kesikese, oh...
Yeah, good.
He's
considered pia amekuwa na some injury issues though. Injury in the past. He
keeps on doing it.
And then he's very 20 goals per season. 20 goals per season. 20 goals.
From there, he just kept going. He came from the trenches and never looked back.
Now, this is not the first time I'm part of 30.
It's not.
Let me ask.
Okay, consider last season, Golden Boot, 22 goals.
26.
22. Jirakumbuka Roro alikuwa na 18 na alikuwa ameachwa na hakuwa ameachwa na mbali.
Alikuwa
number 3.
It was on 26 goals, I think. So, last season.
Considering standards Haaland ana set for a 29-year-old man to match such standards.
Lakini kama Ronaldo anachapa 18, si Harry Kane atachapa hizo 30?
Ah, Harry Kane ni bungori.
We want that boy.
Kisikia like Real Madrid unasema him and him only. There's something in him. Nick trophy tu hana ya kuonyesha
mwenyewe. 29 is not a bad age.
Modric alitoka Tottenham kwa 29 akaenda akashinda kila kitu hata Ballon d'Or.
So kuna
Thiago alitoka
zile teams zile.
Thumbs up.
Good game. zime flop out of the league, the team that were relegated. Zilikuwa we had Sorton, we had Leicester, and we had
Leeds.
Leeds. So kuna our players wamekuwa wanakuwa fished out of those teams, the players that were good. Kuna Bidia Madas, Madison.
As you said to Tottenham.
Yori Tielemans. Tielemans asha signiwa
Aston Villa.
Niko nataka kuongelea hiyo kitu kabla tuendelee. Mm-hmm. Man, may you notice mwenye media Aston Villa itakuwa ngori. As in Kamara, Tile,
McGinn,
and then
Ramsey
yeah. As a number 10. Mm-hmm. That's
Philippe Coutinho.
That's a really good team. Mm-hmm. Like they're building a really good team low key.
So kwa Conference League.
Walikuwa wanataka
East. Si wanataka kubeba.
But unajua mbona wamekuwa on the run for umesema Isco, umesema nani pia wamekuwa on the
big players.
Ana si big player, they need our guys. Ukiangalia hawana our players wenye wako nao, they are kina Ramsey, Arsene, kina McGinn,
Arsene. Si watu wakali.
Set at wakali, they are more of central midfielders, una get? See more of CAM. The only progressive midfielder wako nao ni
Ramsey.
Ni Philippe Coutinho.
Nachezangi.
Nachezi. No wonder they wamekuwa
Ramsey mostly yako on the wing, by the way. Ramsey mostly
yako. So ndio nakusho wako more player mwenye ako more advanced on attack more than mwenye si static sana.
Mm.
So no wonder they say well on the for Isco. So Tielemans, but Tielemans is a good signing for them.
He's a very good signing.
But mimi kwangu for Aston Villa, yes, but for Tielemans, apana. Tielemans unafoko kimona Champions League, the lowest Europa League. Ami Aston Villa bado. I think a Newcastle, liko sawa. A West Ham, adi. Ah, okay.
I think that one day, desperate times call for desperate calls.
You know, Sean, small teams, big teams. I exist for Premier League.
I exist. So, nitakusema watakuja kuchallenge for top 4?
Wanaeza. Mali, football, from what I've seen last season, Newcastle walikuwa
sasa Newcastle
half your season ingine before.
Wee, umano kumaliza champion.
Wee, nenda kufanya nini champion.
Unaona, wamekuja wamefight, wameingia top 4. Unaona, with a little bit of investment. Ujasema Newcastle wamemwagiwa pesa mingi, hivyo ati venye. Chelsea mefanya.
No, there's something fishy going on.
No, football in a turn into
like
more, something fishy.
It depends on your manager.
It depends on your manager.
It's more managerial skills.
You can't be a good team overnight. That's what Newcastle
but
do.
But as like, I think for Newcastle, wakianza season, wali kuna bag the points, sindio?
Yeah.
But see really? What tunasema? No, sijasema from day one.
Oh.
But see tunasema is like, hii ni mambo was like, lazima watafute points za kusurvive relegation. Hivyo nato alikuwa nasema. Hawacha watafute za top 6. Watu wanaendelea kusema hivyo, kumbe Liverpool wana drop. Manu ikaanza kudrop. As like,
Chelsea waka drop.
Just like, ingekuwa as like, easy teams ziko kama the previous seasons, haungekuwa top 4.
Oh, but hiyo do ilikam hivi. Hiyo do ya Saudi ilikam hivi. Ah, see. Na asiye tia doli no asiye
ati mingi
zii. Have you seen? I love kiasi wamekuwa tu.
Bro, have you seen their training facilities?
Mkishaanza ku develop that we are him mentality tosha.
And then
kwani mbona sana leo alishinda all that games? Ilifika point watu wanaogopa as like
mnaenda huko. Ndio uliogopa.
But watu endi ku
participate.
But games watu pick there's like teams as participants uko. Hey! Si mjaribu ku as like non as like kidogo as like Arsenal wakuwa as like ile Man City moment as like unajua as like mnaenda kucheza Man City mnasikia walichapana juzi 5 but ai shachoka hadi ukiingia game if
Arsenal mnaanze kwanza hiyo mambo ya rice man
so
sayo
tatu my little story nani kwanza story ya Madison and Spurs hapo
hapana kwani ana goals za maisha heri ukae relegation I swear heri ukae huko fight
Hurricane but Hurricane akibaki tote enda Madas atakuwa na
kazi. Fanya nini?
Atakuwa anashainisha huo kijana.
Sasa wanashainisha ufanye nini?
Fanya nini? Sona amekuwa hapo bro.
Eh?
Sona amekuwa hapo.
Bana.
Kuna mapelea.
Kulua kwa hapo.
Kuna mapelea tu yani sijui. Si sema ni lack of ambition but
yeah, ni lack of ambition.
Kwa dream yao alizaliwa tu atazange Premier. sababu kishafika premier timu yote premier tu mimi kobe yani ni kama mimi sasa hiyo kuniambia my biggest goal yani
but unajua ile position yenye mada zako sasa ni desperate calls man
pia hiyo na mimi naona it's more of time ange chill window iende mbele
atulie I mean if it's pass
nani mwingine
bro as a player you don't make such decisions transfer isonge it's on time isonge witwe
but matters is matters again
oh ni matters hata kosa team
hadi hadi wende Aston Villa basi kuliko I mean I swear Spurs they will never achieve anything
ama
tutakuwa in our 30s na Spurs
angalia manager
they have a new coach
by the way
ange sasa
ange au kabiro ni wa Spurs hadi hadi bonga
bwana safa bro
postile go if they postile who Malone was fans by December bro atakuwa mtaani mimi si wadangani
sasa mbona basi Madison aende huko kama unafikiria hivyo
hapo kwa manager ndo alichoma mimi personally hapo kwa manager walichoma
but unajua Celtic uko chamekam anaitwa ange nani
bro
amekam ametoka Celtic kama bank pia amebank so he's not an underrated coach
yeah, bro alishinda unbeaten
so akakuja Aston Villa akalemea
hizo si league za kutuambia Premier League umefanya vitu kama hizo
but pepe mali msi
kama kushinda league ya
pepe alisifu nani
ange
pepe kuna mtu
ah pepe lazima kulambalambe hapo
like ni kama utoke kushinda league ya South Africa which is the best in Africa alafu pale kwa coach mani
si Egypt
that's a stretch
any stretch bro
that's a stretch
Azi, mimi naona difference ni country tu.
I bet
na fans.
Kuna transfer zingine?
Kuna transfer mwisho ulikuwa unaongelea transfer. That's the biggest we have to close on that.
Bro, I'm going to be just another player. Bro.
I wish ile day nikiwa on stage nilikuwa.
It's just going to be another player. I'm sorry to say.
Ah, wongo.
I'm sorry to say it.
But for this season yes. For next season
it's going to be
hey, maybe you player. Respect your Modric
he nah, will nah, not yeah. I doubt he will reach legendary status
oh he will win a Ballon d'Or bro in that team
but I think
imagine you are an England player in Madrid and then you win a Champions League and the La Liga you win the Ballon d'Or
Ballon d'Or is it's a French thing bro it's not
but like English. But like Ballon d'Or is based on what's for you like how have you impressed this vote it's people who vote it's
yeah
not,
it's people who vote
it's,
yeah
it's not something uh-huh. that so if you're an England not just any England players on a hype like and then tunakuona Real Madrid una bug amazing assists unafanya
but mina, I agree with Blaine his season in a calm I don't his think we'll see calm, more yeah. we'll not see more over Borussia Dortmund Jude Bellingham
yeah. Yeah. Lakini pia Ancelotti anafaa ende you know, like, me I'm a Madrid boy manzi hiyo team tunahitaji changes yeah, exactly. Ancelotti yeah. Sijui hadi yeah. Benzema was happy ameenda because like yeah. Me kuna time inafika naona oh expect Benzema okay sawa but as like ai Go.
Unasema hivyo jo big boy Benz anachakuwa na perform hii season.
Sasa ndio assistant ndo nilikuwa nasema nilikuwa naona hivyo. The strike is like at tuendelee 3 more seasons with Elias like is the Ronaldo of now.
Is Benzema.
The Liverpool project was better than the Real Madrid project.
Elaborate that project.
Like this meme is
elaborate your project.
Elaborate your project.
Your project in Liverpool compared to Real Madrid project on Jude Bellingham.
Madrid lakini ana project.
Tell me your project. Tell me your project.
Madrid ana project lakini.
We can't say they always have.
They
kubeba 13 Champions League bro without a project.
Is it still my days?
Bro, 14 bro, sahi.
Ambeba 5.
Oh, Pep ndo alisema 13 more to go.
Liverpool project was like, yo, we have a crisis. We're in a crisis. We need a midfielder.
Mm-hmm. Your blood.
We need a couple of midfielders.
Mm-hmm.
We need to revamp the team. We need to get rid of fringe players and inject fresh blood. And, revive the team again and that was basically our project and that's what we presented to Jude seemingly liked it alafu atukua somehow atukua able kutoa 100 fucking million kusign umsemo
kama
ni GoFundMe man tugenda hadi mimi nitoe tenga mbili ama
tunaona tenga mbili naingiza nini
GoFundMe bro
mimi nikitoa tenga mbili euros plus 20 million add-ons amwezi hata mkofa
the cop is a stand a stand in Anfield and you corner only Liverpool fans, no one. That's the cop end. Half of that wakitoa GoFundMe already inafika 100.
Bro, si ati kila mtu ndio atatoa 2,000. Yeye anasema tu anatoa 2,000.
Ongezea hiyo tenga mbili yangu ishapita
100. Hiyo tenga mbili unahitaji.
But like
you know say your passion ilikuwa na die boy, boy alikuwa meant for Liverpool, unaenda Real kufanya nini?
Bellingham atakuwa na come up kama ya kama Wenger like. Uta have kwenda kwa hiyo
team. This is another hazard moment.
Uta have kwenda kwa hiyo team yenyewe.
Hazard moment.
Utancelotti bro, mimi niko na question mark.
But Utancelotti itafika time. Inaweza kuwa Perez aone Ancelotti is not the key.
Inaweza kuwa
anafind hiyo Brazil.
Inaweza kuwa a hazard moment tukiwa bado na Ancelotti hapo. Because that guy if at akisema aone una fit kwa system yake. There hakuna ile tryex maybe kaya pepa ile kuku
kuidhon
ali
fanya
grillish venye amefanya se kadhaa Ancelotti if he doesn't want you kwa system yake ni hivyo weka bench
na si ati akona system ya kucheza
yeye ni Ancelotti unaona
Klopp always gives you a chance angalia kitu ilifanyika na Karius alipoa how many chances msia na punch ball ndani ya net
bado anapatiwa another chance
he always gives you a chance man and your manner kina Curtis
longevity wise Real Madrid is the best option
Longevity wise, Liverpool is the best
for Hazard. For Hazard, longevity
because
hasn't
of that
worked
chance,
for him.
You'll always be given a chance. Like, and Yomana kina Elliot.
Nah, another thing.
Wanna try? Trent ametoka kwa academy. Usisahau. Alipoa chance yake in the first match in the Champions League, which was against Hoffenheim, and he bagged that free kick.
2015.
And he never looked back.
But
that's what Klopp does. He develops players. He develops great center forwards
for Madrid it's Obama more of ready made players come and perform
you see like Bellingham is just Modric ameambiwa wewe hii season tunakupea tu shukrani umetuchezea vizuri wewe katu hapo cross the same unaona but Bellingham kama Wenger Tchouameni hawa sasa wanajua next 3 years immediate Real Valverde immediate sisi wanne like there's nobody else at all
hit Valverde
atakuwa analetwa kwa hii team ati tunataka midfielder they'll own this so it's up to them now to make their history unaona watu wa mid ni kali like hawa seri wakali as much as watacheza pamoja hii season na Bellingham ata have got just jua ametoka Malieni captain ametoka Mali he was playing almost every minute.
But Bellingham is him, man.
Yeah, he is him. He's him without a doubt.
Now he's him. Even Hazard was him, bro.
Hazard, lakini kulianza kuwa injuries. Back to back, man. Hazard was like an echo daily and a missed chances.
From 17 to 19, like 16, maybe up because 16, 19 on Chelsea Real Madrid.
Man, unaenda Birmingham, wana retire your number. So they retire jezi yake.
With 44 games played, like, watu wana retire jezi yako, wacheza game 44.
So finally, team kubwa. Nkunku amefika bro.
Kubwa ni wewe.
Finally Nkunku amekam man.
Itimienyo hapa.
Pochettino amefika bro. I think Chelsea ana na mali introduction ya Chelsea kwa. Coach mkubwa amefika.
Yes sir.
Nkunku amefika bro. Madueke Lampard ameenda bro. Madueke on the wing bro. Madueke on the wing. Malogusto on right back.
Yeah.
Ben Chilwell left back side man.
Rhys James umemtaja?
Thiago.
Rhys James. Rhys James ni injuries no wonder anasema hivyo. Amekuwa Rhys James okay. I can count the number of times nimeona Rhys James akicheza bro. Unaona yeah last season.
So people are cooking.
Unaona Malogusto wako hapo man.
Yeah.
Acha nikuuliza.
Fofana bro.
Fofana mgani? Fofana mgani?
Mkonani? Wesley.
Si striker. Mkonani Fofana.
Badia Shield uko. Yeah, tukua Fofana striker but I don't think.
Kepa.
But what I'm happy with nani with Pochettino. Kuna wasi wameanza ku wese alikuwa shaya kama kina nani wameanza kutoka kina
Zakaria
ametoka at least tuko na space hapo with cover leaving covers jimbo na Pochettino amtaki na Pep ako account to him hiyo design
bro Pep alikuwa anataka Maguire
so tunataka ail kwa any rumors bro
yes alikuwa anataka wewe ile time ya 80 million 85 million
oh ile time
Maguire
Magoa
is a player lakini list
Sae ile time not for now.
Si ndo msema alikuwa anamtaka.
So with cover leaving sasa jimbo na cover mbona hata fit kwa system ya Poch but Poch is more of say ana focus na on the flanks. he's not more focused on your midfield kama as compared to Pep.
Pep akona poch.
So Chelsea were likely to perform mbaya.
Kwa nini? Yeah.
Top 4.
Yeah. I agree.
Top 4.
Top 4.
Top 4
it feels.
Top 4. Chelsea is still come. Top 4 mbaya.
Minimum.
You are for Champions League.
Minimum.
Minimum bro. Minimum bro. Minimum at least with Poch na Jota Cup. Sijasema we'll win any title but with the
Carabao, will you take a Carabao?
A Carabao inabaki home bro.
Yeah, tell that chukua bro.
Will you take a Carabao?
Izo, people don't. We won't as speculated mshinde Carabao next season. Ikikami kam. Yeah, your design.
Nataka ku appreciate Carabao ni copy ya mara.
Ikikam. Kuna zile wheels tu za jumla. Acha tu zikam man. But yet ni kitu ni. But at least I believe tutakuwa in a better place than we have been this season. Most definitely.
Starting 11 yako. Na wale players mko nao sasa.
Such 11 wangu kwanza Havertz ka bench tuanze na
Fernando Real.
Eh
sasa kia Real and your Bellingham can fail manzi at Havertz.
Sweet and sweet.
Maybe at a feel
for but they have a time will tell.
Firmino sawa. Firmino sawa.
I think Dani anafapatiwe more games next season. Mikailo Mudrik.
Mudrik anze.
Mudrik anze. Alafu nipatie Nkunku hapo.
Nkunku 433
ama. Eh, nipatie Madueke hapo because Poch ni 433 bro. Midfield nipatie Enzo Fernandez bro.
Kama CDM ama
CDM is just right. With Kovar leaving such junior net at a replace hapo hivyo. Alafu nikuja kwa defenders wangu nipatie right back Rhys James ama Malo Gusto, Wesley Fofana of obvious, Koulibaly na benchi
ile. Galaga.
Kuna Galaga mimi na dai yake kuna team iko interested wakam miko na Galaga I don't see longevity in him kabisa although amekuwa akitana up he's not him sense hiyo he's not that player that nataka I would want at nitamnini set kwa hizo level so anaweza enda sijakata sijasema kiana any other team atakosa ku perform. He anaweza perform but for me venye amekuwa na perform
yeah, Chelsea. Anafaenda.
Yeah, ni sawa tu. Akienda inaweza take your
end. By the way, kina nani wanaenda? Au ma midfielders wenyu?
Zakaria anaenda.
Talents. Hudson Odoi.
Loftus-Cheek.
Loftus-Cheek.
Kuna Zakaria kwangi mkali. O jamaa alienda Juventus was so happy. Then I was like, "Loan."
Kuna maybe other leagues yes because hata si ukiangalia wale wasi. Kuna players we used to have midfielders kama midfielder moja kwa AC. Alikuwa anaitwaje? Tomori. Tomori akikuwa na sisi was not a good player, but
midfielder ama center.
Midfield. Tomori. Oh yeah, he was a center back. Venye alienda nini? Venye ana perform in Italian leagues, bro.
Fit.
Ako fit kabisa.
So, unaona sana gani ndo mna need size?
Hey. Signing it. Juicy doi kwangi shida.
Si kama ama jamaa hapa.
Si sarezi bagi. By the way, tukeza pata Kaisedo pia siyezi mind. Siyezi mind.
Hii team bani. Kaisedo siyezi mind.
But Kaisedo anaanza kwa hiyo team yenu.
Anaanza.
Anaanza kila mahali.
Most deaf. Na pia staki na nipi enda. Poch will give Mason Mount a chance. Aji prove.
Eh mbona mtu mkali?
Eh mimi jumi simtaki Manchester area baki tu chini.
Sijali nimetoka kuona post ya Sky Sports.
Ah yeah.
Amefika.
Hapana.
Oh yeah. And I missed again on Miss Mount on that red shirt nashindo. Hey, zeni gani man.
Lakini like mimi naona sasa tunafaa to discuss. What like sina shida na Mount like what is his best attribute? Hiyo ndio nakwanga tu swali langu. What is his best attribute?
Best attribute for Mason Mount.
Mimi nimesikia of late nimetoa nikisikia na Manchester United.
Naweza kupatia reference.
Pressing, he's very good at pressing.
Unaweza watch ile game kwanza. He's a good passer. Unaweza kupa reference watch ile game ya Chelsea Madrid. Yeah. Wakitushapa 3-2.
Yeah.
Utaona attributes amount. Anyway, attributes amount ndio hizo. Hizo ni no reference tu bro kwanza.
Wow.
Attributes attacking ana nini transitions zake za ball, kupikia ball kutoka e half kunini kutana nayo hizo transition yuko transition yake huyu ni bamba mbaya alafu he's a good passer of the ball alafu ako na shot bro na ku place
then he can thrive at Liverpool
so difference yake yeah. Difference yake na McAllister ni nation
difference yake na McAllister
yeah. Plus we've seen more of Mason Mount
bro tunasizisema anaweza tukaa makama kali sio jo hiyo kwa
World Cup pia champion.
World Cup champion hizo it's a new for him yeah
so ni CV man he has a good CV
tukimalizia tuko kwa
I think Man United still, I think so, yeah.
Man United?
Mm.
Yeah, Man U is a whole.
But muna plan to sell majamwa gani kwa squad yenu?
Sisi.
Mm-hmm.
Tukiaza ulezwa, kila mse tu kwa. Tupaki yetu na Rashid, na Bruno, na Casemiro, na Martinez. Ah, wengine wote wakieza enda.
So, Wan-Bissaka enda?
Adi look show.
Adi look show enda.
Champions League Bahana enda.
Bro, ulikuwa unavi tu Dumfries alikuwa nafanya game.
Dumfries see left back. Dumfries ni right back.
Right back, bro.
Ngori, bro. Sasa so, imagine Dumfries.
Suluko memkata.
Jadon Sancho.
Sancho. For good price, I'd sell him. Had good. Arrived Manchester, kutoka akuja, kutoka Dortmund, minimum mgoja.
Yeah, fact.
Two seasons now. Mm. Well, he has played 5-10 games for 75 fucking million. It's not worth it. For a 60 million figure, like Minas actually a Sancho. For a 60 million figure.
Eh, kama ni 30 wacha abaki.
Kama ni 30 abaki.
Chata sukuma na yeye.
For a 60 million, 30 for Marshall and 60 for Sancho. Si
mlikuwa mnasema ni Evo. Family ni.
Mimi sitaki Sancho aende.
But like mimi sijasema
aende. Huyu alisema Rashford auzo huyu. Huyu. Eh, wallpaper yako sasa ni nani?
Wallpaper yangu ni Marshall Rashford na Sancho.
So for you guys Sancho alafa he's more of a the player biashara tu tuseme hivyo.
I know as like Sancho
he needs a striker to shine for that we don't we are not guaranteed to have one right now.
Mm-hmm.
So mtu akikuja tuulize 60 million to change 80 to no Ken. Mm-hmm. Yeah, and
manza. Ni Ken anakuja na ngapi? 150.
150.
Speculations are you again? Yeah? Speculation zao za kusign na sana.
Ni mount tu. Our biggest issue ni the sale. Ndio maana niliandika Man United sale. Na tafadhali finalize na the sale kwanza. Uh-huh. Juu kama tunabaki na watu na tupate Hurricane, hiyo bado ni L. That's still an L.
Na David Ornstein anasema Glazers wataka British visa.
But nimeona jana nani jana ama leo ama juzi Erik ten Hag ame submit nini yake kwa board.
Nini?
Squad ya players wenye anataka.
But Sashi Dani is like tuko na the same board over and over.
Kim Min-jae the Serie A player of the year.
Do you know the guy alikuja Napoli na pesa ngapi? Bro,
na 15.
Na 15 million. Ameperform this season peke yake. United wa shara
shred.
It's another Maguire. Anaenda kupulio stand.
But
Maguire kushinda player of the season.
Hakuji kuanza hiyo ndo point yenyewe muone.
But for that guy na the potential Kima konayo. Sasa yako nayo haizi come. Just to sit on the bench. Nashaona.
Ana hold on for nani? Varane ambakisha cheza mbele.
Ana Varane glass.
Sezi, yeah, hold on for
Sezi perform
he was like Varane.
Just to me.
The issue is Varane glass.
Kima atacheza half our games next season kama atakuja. Half Joe Varane ataumia. Na next season itakuwa more intense, like intensity itakuwa high, kina Salah atakuwa amerudi.
Next season is going to be the best season.
We have never seen a season like next season.
But for
season.
Neymar, you guys, Neymar for, can chicken, be in the for, Premier League. For Kim, I don't.
Alhamdulillah.
If for Kim, yes, it happened. If it was for Kim.
Man City.
Man City.
Nani yo?
Man City, City, yeah. City, Man City Neymar. Are in for Neymar.
Oh, mimi ndio mnaongelea issues zenu, bro.
Tumesema Premier League.
Yeah.
Oh,
Premier
League. Oh, Aizi
kuja. Mimi simtaki. Unaweza mtaka but as like
Neymar
anakuja na a lot of headache.
Akikuja Mane hiyo. Akikuja Mane ata survive.
So okay, sasa nilikuwa issue Kim. Kim alikuwa.
Let him do his thing though. If at all come.
Akikam, anza daily.
Bruno anakaa very fast.
Kila mtu aketi huko bana.
But na shuku like Premier League with style of player. Premier League wise. Like one is restrict
to zingine. I'm telling Neymar to perform Checking. Against English teams.
Kwa hiyo issue ya
see, like one is restrict kufanya vitu zingine zenye tunataka afanye.
Oh, kama Rainbow Flick isifanye. Tapewa yellow card.
Kwa hiyo issue ya Kim, mimi nilikuwa personally if United came calling na nimeperform the way I performed for that amount for 15 million peke yake. Mimi si accept your call because definitely atakuja akae chini. Ara ukiperform a season huwezi compare na players wamekuwa na perform almost all their careers kina Varane. So Kim akipulio staff atakuwa media yeye honestly kwa like, mejimess
like,
na akona potential nyingine big sana.
It's time for you to take the next step.
Kwani Konate
angalia tuangalie Napoli sasa.
Konate alikuja Liverpool akijua kuna Matip na Van Dijk.
Matip na Van Dijk.
Na kulikuwa na Gomez.
Angalia Gomez.
Watu walikuwa wanapenda Gomez.
Angalia sikupenda.
Due to a reason uliona ile ni ya 2020. Yo season ya 2020 walikuwa na clean sheets ngapi?
Ile nyamlish.
Yo partner ya Gomez na Van Dijk. Na time Gomez alikuwa one of the best.
Sina nasema na bado Konate alikuja tu
as like.
Unakuja buda.
Kwa hiyo issue.
Wao unakuja.
Issue na za show. Okay, Gomez na Mati. Ona Mati. Hawakuwa. Unaona sasa vile Van Dijk was the man.
Yeah, kwa defense yenyewe.
Gomez na Mati. Okay, walikuwa na alter times but hawakuwa. Unaweza sema hiyo tu. So kulikuwa na room for another defender mwenye kwa on the same level. Kweli
kuna. Kwetu kuna room. Varane is maliza 50 games.
Game. Yeah. 50 games. Una base hiyo issue based on injury.
Sindio, ndio kwa maana
but based on performance always
angalia. Varane stop.
Yeah. Varane stop. No wonder I'm saying for Kim, longevity na consistency yake, I think he's safe staying back at Napoli.
But the last time we had a Korean player we won a treble. Just saying.
Hadi watu walisema Man City wanano Kovacic ndio washinde Champions League. Sasa nasema you cannot win Champions League without a Croatian player.
Just saying.
But was Park not a Korean player?
Nimesema Croatia.
Oh. A Croatian player.
Yeah. Yeah. No, I'm Korea.
Mimi nimesema having the last time
we are naongelea Kim whatever.
Just
Park. So ndio sindo nilikuwa nasema
Park. Mimi nilikuwa nataka kuongelea hiyo Man United sale.
Yeah.
Kleza sell our club ban.
Bana.
Sell our club.
Mbona bate tuna pesa za kulandra huko hivyo manje.
Ai, sell our as like acha niwaambie mbona as like okay so tumeshasema mbona tuseme reasons mbona watu wataki Qatar.
Mm-hmm.
Tunajua mbona as like hadi daily kunaweza kuwa na news ya Qatar lakini Sky Sports hata isema.
Green ndo narudi ndani.
So as like for like mbona staki Sajim. Okay, Sajim is a good person as like ni ule wa Ineos akona pia ile club yake inaitwa Nice ile iko
Ginis but he has not done very well
with that. And unasema as like Sikoko France eh? Mm-hmm. Then as like akopia kwa
akina Pepe
akopia Mercedes as like pale watu Hamilton pale ni sana lakini akopo kwa Hamilton na Mick la siku akopo kwa kwa Mercedes was like now says kuna issues kwa Nice kuna issues kwa Mercedes dealers like
alafu anakuwa
so akona
by debt unaona so akikuja already tuko na debt ya over 900 million akikuja debt yetu ina shoot to a billion
na yeye anasema as like sasa pale I mean imenikatia hataki 100% ownership
51
anataka 50 unajua 50 acha nikuelezee 50 when as like Man United tuliuzwa kwa ile New York whatever sale ile exchange sale Glazers vile no Man U wali classify as like in a organization kuna Man U is an organization acha na club kuna class A shares na class B shares so it's like Man United alisema Glazers walisema huyo Joel na usijui Avram akasema class A shares zitakuwa non family members the common 10% iko na USA whatever then as like class B shares ndio zitakuwa za family peke yake na the class B shares ziko na 10 times the voting rights than class A so no make a family yao as like iko na mosi that's okay as like ukipata weka watu wako kwa top but anytime as like class B shares inauzwa kwa and sema wewe kama family utaki this whatever useme unauzia an outside person aita kwa classified kama class B itarudi kwa class A so hadi Sajim haoni this like okay he's a smart guy najua ashaona but as like sijui mbona anasema ngai ni fan of Man U angekuwa ashakataz like 15% atapewa class A share
but hiyo ya Sajim ni ati
wacha tulia tulia nimalize kabla point itoroke that's like akipewa hiyo 51% na iende class A share hatakuwa na say tukitaka tunataka sporting director hatakuwa na say just like hadi Glazers wabaki na 10% ya shares na iko class B iko na 10 times voting rate kuliko class A shares that's like that's the issue ndio kama like Sheikh Jassim hadi hataki hizo shit hataki kusikia ati anataka full ownership na anasema anakuja na 6 billion 1 billion ya ku offset debts ya ku club hadi unashindwa simuitikia hii pesa like Glazers out
wanataka wako waseta watu kwa kila mtu atoke na billion yake
bana money can't buy you love but money can buy you a treble man we need that treble
a good coach can win you a treble
no money can't buy love but money can buy you a treble
in this era no good coach can win you a treble
Pep Guardiola is not a good coach.
Pep, he is a top. Without money, he was. If he was coaching a Newcastle or a Manchester United,
let's invest.
Without money in this era, time yake na fagi ungebeba mbaya.
But this story ownership ni mona Leeds vya menda relegated.
Wamebayo 49ers.
But wasi walikuwa na 44% ya shares zao already. So
kwa sema kitu huko so
ngoja so sasa hiyo kwa wamebayo 56%. So and it's in NYC ama I don't know what they call themselves, but
organization flani.
Yeah, it's another organization. They own one own team in nini ile league ya US. Wako so wamechukua full ownership ya Leeds venye sasa wameenda
hadi Everton ina 5 years bana.
Wamechukua full ownership.
Everton wana wanataka ulonga bana. Eh. We rank you ulonga za wa Kenyan, but
I give flowers to man like Olunga.
He's a good player. Yeah, yeah, tunamrank bro.
Yeah, tunamrank.
He's representing us in a tournament in Mauritius.
Basically. Yeah. Well.
But Everton is a Lukaku type of Lukaku alikuwa anacheza. Rooney alikuwa anacheza hiyo
game. Ni si Kenya ilibaniwa from international.
Ban. Walirudi. Kenya ilirudi.
Yo, you guys so see to malizia na trivia.
Anzeni hizo trivia. Zii si mi.
Huko mbeza.
Kama sasa points zote.
Yeah.
Trivia. Oh, niko na hiyo swali.
Based on you.
Sijukani.
5 questions.
But ni sema mahali. Ni
hapo. Ndio.
Anybody.
Nani
which club in
Yeah, I hakuna googling.
In England, there's not a stadium. But another club in England owns 2 stadiums and they rent one to this other club.
What the fuck? Is it a middle table team?
Yes. Oh, the owners of them is a middle table team. The owners of the 2 stadiums.
So they own
what is the
team? Like what club? Kuna club moja, kuna stadium mbili. Kuna top club, haina stadium. Imekuwa iki
I feel like it's Tottenham.
Zee.
For me,
si wako na white at lane though. But
yeah, you know fai kweli ni. That's in Arsenal do. Old Trafford.
Zee.
Man United. Fulham.
Fulham wana on Stamford Bridge.
Yeah?
Yeah, Stamford Bridge I belong to Chelsea.
What's your source?
Like Google.
Swalem Doi.
Stamford Bridge does not belong to Chelsea. Chelsea don't have a stadium.
That's Coventry I belong to nini? Oh, Fulham okora.
Oh, wana on Coventry na wana on Stamford Bridge. Kama venye Arsenal walikuwa na stadiums mbili wakauza moja. Hivyo sasa.
They still do for Stamford Bridge.
They own Stamford
100%.
Bridge. Yeah, you pay them every season.
But you know makes sense because CC owners wetu ni they're more of individuals, so you know makes so, sense. Yeah, so tume kuna rent study bro.
Like you kwa why?
Hebu angalia.
Pia mimi realize hivyo juzi ilikuwa mind blowing. But siku research but realize Kongo.
Question 2 Blil.
Oh, question 2 me. Okay, so who's the player with the most assists in a single Champions League campaign?
Travancore jani ni. Who's
the player with the most assists in a single Champions League campaign?
The most assists.
Yeah.
In a single
campaign, Champions League campaign.
Kasi LM10 ni player Liverpool.
Kama si?
Kasi Messi ni player Liverpool.
Yeah.
Player Liverpool.
Si ndio.
Trent.
Nani? Oh, the old guy Milner.
Yeah.
Milner.
Oh, the Brighton player.
Milner. Akona yo record bado. Akona yo record, man.
From right back.
Yeah.
He was a right back.
That's dangerous.
Yeah. So liyako, kifunga.
Kakafunga.
Ya yako lafsa ni malizia na yangu.
First African player to win the Ballon d'Or.
Ule prezo wa
lakini sijijinaki.
Misa hii ni
si prezo wa Liberia.
Hii ni usu hiyo. Hii ni usu hadi kidogo.
George Weah.
Yeah. But who's the who's the African that has scored most goals in a European league? Apart from George Weah. Okay, I'm a past record of George Weah.
In what?
I mean,
in a single season.
In what?
Who's the best African? Who's the African to score most goals in a single season?
In a single season
Kasi
Ture. George Weah alikuwa.
In a single what? Like in a
single season to like a whole season. In all the 5 leagues. In all the 5 leagues.
She should be Salah, man.
Samuel Eto'o.
Drogba.
Ture.
Hey. Ture.
Ture. Like, si top scorer in a single season. Like, Jotua record yake ni, I guess, 40, less than 40 goals in a single season. Iyo season alishinda Ballon d'Or.
In a single season.
Mi hape mjuzi mwadema.
Ha?
Juzi?
Yeah,
juzi?
In a season, like.
Ha?
Yeah.
Kasi Mohamed ni nani?
Mzana tupima.
Wewe unatupima. Hebu rudia hiyo swali.
Osimhen.
Osimhen.
Oh, manzi hadi akapostiwa na
433.
Osimhen. Osimhen.
Nice.
Oh, final question tukifunga. Inter Milan toko kicho man. Alice.
Kwani sasa ndio tumetoa wapi?
Aizo sasa hizo za vicho bro.
Nzavichwa.
Eh, yeah, hizo zimekuwa ngumu bro. Pasha kwa roba then. Which player, which African player has played for the most teams in Europe?
Oh my god, unajua nikitafuta maswali niliona hiyo. Kini sikubodha.
Si Salah.
Ai.
Which
African players the most goals in Europe?
Most goals.
Kono mechange. Sumesema
clubs.
Sumesema clubs.
Zinesema goals bro.
Wewaza. Sente kama vitu hapa.
Which club basi? Nani amecheza most clubs?
Kono mechange. Sasa swali ni gani?
Ni gani?
Ni goals ama ni clubs?
Sumesema mlata kuritell hiyo swali.
Uliza swali yako.
Which African player has scored the most goals in Europe?
The most goals in Europe, African players, in Salah.
Say mimi na maliza swali raisi bro.
Kani swali raisi sana.
But in raisi like uko create Africa 11. Salah na Mahrez. Like
ni no no swali.
Unataka compare Salah na Mahrez?
Ah no. Hebu malizia. Ngoja usikie swali mbona na get delicate tuko mwisho.
Like
huh? Asa unapea nani? Unapea nani?
Create the best African 11 ever.
In the prem.
Aje. Kwani hiyo ni swali?
Buda Mahrez akona sijui Premier League ngapi?
Akona champion, ana treble
jozi. Patie nini? Tupatie answers kwa comments.
Tushakafunga kweli?
Oh, my guys, you have forgotten the most important thing.
Doing that, bro.
But Salah is a good player, but
really good. Tupatie answers kwa comments.
Salah na Mahrez. Ni mbona Mahrez ana top ni juu the Premier League?
Doing this, bro.
Atuchukui Mahrez. Atuchukui Mahrez. Tunasema.
Just a question.
Now, as in the question is disrespectful. It is. It's a disgrace to Salah.
And Alvarez ame complete football na wezi mweka kwa watu wengine. Ivo. Iko ivo.
Where you guys tupatie ni answers kwa comments. Thank you for your time.
Anyways, follow us.
Follow us on the Kick of KE on all platforms. IG,
Zote. We are looking for partnerships.
Hey, watch out.